cash, kashile cash ela. Ili be itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. Student I get more, kwani mina make sense. Kini pata kwenye flow of yes, hesitance. Cash, yana izo do, I'm sure all is a press. Sina pupa ya do, jinangu cash kwenye stress. Nuna make funny coke, sema miss make sense. Uliza watu more, wakushona make sense. Uliza koli more, akusho on a scent. I know fata more, you talk nonsense. Nasiyezi kusikiza, mamangu nisikiza. Iwe nuru ama giza, uwe gali ama ngaza. Teka nuru kwenye giza, tajepato na nisikiza. Nisikiza. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey.
Nishika mic lazima mtati. Mistari kwa kichwa, ukwe zimeiva. Kazi yangu mini kutapika, nyi mna meza. Hizi mizani zimetafunwa. Kupita mtani watu wote wanihala. Ushule mbaya, mwenye kusema usiniogope, kazi yangu mini kuhasu. Nanzangu spend studio kurihasu. Mina kashela ni king of jungle. Kila time tuko on point attack trouble. Cause kushina kwa hii game lazima kutrangle. Last evil lazima mta. Zima mta.
Nikuti, nikuti. Zima mta. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. God in the commander, mashide kaki moda. Izani ni za o, sipa ni za o, stari ni za o, nameless ni wa o, I'm sure ni wa o. Nina choka o, tukani na saka bo, ni make sure by four. Nina mabo, nasema mistari fake. Ujelewa kuna manishi mini fake. Umelewa nitasema time na game. Zangu sio mistari, unashino ofi mna game. Zangu ni mizani kujabi ni tu kwa game. Utakuwa king celeb, siyo bling. Bora una grow big, big. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey hey.
Kianza hii game liye mfaa. Wengi walianza na wakaprospa. So hata mimi lazima ntapaa. Gari zuri nguo zuri lazima ntapaa. Adi masela wati kwa mtani. Tokezea mtani wasemeyo ni swako bala. Au sio kashela baba.
Shaka kuwa noma, mini ule mnoma. Mina bamba mithila bamba sika mabambi nesu kubambe. Kama bamba vilo bambu wezi mabike ni kikubama. Mabisho wana tidana mabike ni lomana kubambe. Sikuwa mini kubambika. Shes gear, stress fear, west gear. Nikuti, nikuti. Itabidi uti brother, uti itabidi uti sister, uti itabidi uti buda, uti itabidi uti hey.